Iyi mwumva na radio y'u Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda no kuri FM 93 n'ibice bitatu I Karongi. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Ikisoro muri Uganda ni kuri FM 88 n'ibice 9 ya Voice of Muhabura. Mwadusanga kandi no kuri internet ni www.radioyacu.com. Hano muri studio ya Karindwi Washington DC muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ndabasuhuje mwese abatwumva muherereye hose ku isi. Ni umwanya w'ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima twahariye umunsi wa gatatu wa buri cyumweru. Uyu munsi turaganira ku mpyiko. Ikaze mwese kuri radio yanyu dufatanye kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu mwese rero muri isanga. Muri isanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndiye hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10. Tutizi ijwi rya Amerika nongere mbaye ikaze mwese. Uyu munsi turavuga ku mpyiko. Ni inyama ikora akazi gakomeye mu mubiri, bikaba bidatangaje ko hashyizweho umunsi wo kuzirikana impyiko ku isi hose. Uyu munsi huzizihizwa ejo. Umunsi w'impyiko ku isi wizihizwa buri mwaka ku wa kane wa kabiri w'ukwezi kwa gatatu. Mu by'ukuri si umunsi mukuru w'ikiruhuko, ahubwo ni umunsi w'ubukangurambaga ku buzima ku isi hose. Ubukangurambaga bwibanda ku kamaro k'impyiko n'ingaruka indwara z'impyiko zageze ku buzima bw'abantu ku isi. Kubera ko akazi nyamukuru k'impyiko z'umuntu ari ugusukura amaraso ziyakuramo imyanda cyangwa ubumara no guhindura iyo myanda mo inkari, ni ngombwa cyane ko umuntu abungabunga ubuzima bw'impyiko ze kugira ngo azagire ubuzima bwiza igihe kirekire gishoboka. Umunsi wahariwe impyiko ku isi washyizweho bwa mbere muri 2006 ku bufatanye bw'ibihugu 66. Mu mwaka wakurikiyeho umubare w'ibihugu wariyongereye nk'uko byagenze muri 2008 ubwo ibihugu bigera kuri 90 byafashe icyemezo cyo kwizihiza uyu munsi. Ishami rya ONU ryita ku buzima OMS risanga indwara y'impyiko zidakira izaba iza ku mwanya wa gatanu mu ndwara abantu babana nazo ku isi mbere y'umwaka 2040. Ibi bikaba bigaragaza ko bikenewe kwita kuri iki kibazo. Ikindi, OMS ivuga ko uko abantu bahitanwa n'indwara y'impyiko biyongereye muri iyi myaka 22 ishize, ikavuga kandi ko indwara y'impyiko zidakira ihitana abantu babarirwa muri miliyoni 1,200,000 ku mwaka. Miliyoni z'abantu bapfa buri mwaka kubera ko badashobora kubona ubuvuzi bw'indwara. Uyu munsi cyakora dufite amahirwe yo kuba turi kumwe n'umuganga w'inzobere mu buvuzi bw'indwara. Nabatindiye rero reka tumwakire hano muri studio ya Karindwi muganga Oswald Habyarimana, n'umuyobozi w'urugaga ubw'abaganga bavura indwara z'impyiko mu Rwanda ariko ubusanzwe avura uburwayi bw'impyiko mu bitaro bikuru bya Kigali CHUK mu Rwanda. Muganga Oswald Habyarimana, uraho neza, urakomeye?
Muraho mama Eugenie, turabasuhuje n'abakunzi b'ijwi ry'Amerika.
Nuko nuko, natwe turabasuhuje kandi ngushimiye cyane uyu mwanya uhaye radio y'ijwi ry'Amerika n'abakunzi bayo. Nk'uko nari mbivuze rero, mu mwanya muri mu buvuzi bw'indwara y'impyiko, kugira ngo mutwinjize neza mu kiganiro nagira ngo mbanze ngusabe usobanure impyiko icyo ari cyo, muri make iyo nyama ifite kamaro ki mu mubiri w'umuntu.
Murakoze. Inyama y'impyiko na agace gato k'umubiri ni inyama nyine ntabwo ari nini ifite santimetero cumi n'ebyiri zakoresha eshatu ikagira miligarama ijana na makumyabiri n'eshanu umuntu agira ebyiri harimo ugira imwe cyangwa se akagira imwe n'indarino ariko muri rusange tugira ebyiri zikaba ziri ahagana inyuma ku mugongo imbavu ebyiri za nyuma ziyikoraho ubundi igasigara izindi mbavu ntabwo zigeraho akamara imaze ikora akazi ak'ingenzi mwarimu akavuzeho hari ukuyungurura amaraso imyanda ndetse n'amazi adakenewe bigashobora gusohoka mu nkari ariko igihe n'akandi kamaro kadakunda kugaragara inyuma kagaragara iyo yarwaye cyane ko gukora imisemburo ituma amaraso aya ngaya atembera mu mitsi tubona tugura akorwa hakaba gukomeza amagufa kuko igira uruhare mu gukora ndetse no kwishyuza mu mubiri kalisiyumu iyi ngiyi ikomeza amagufa hakagira imisemburo imwe n'imwe ikoreshwa mu kubungabunga umuvuduko w'amaraso ibyo ni bimwe mu bigerwaho ndetse bikorwa n'impyiko zifasha kuyungurura iyo zarwaye rero ibyo ntibiba bigishoboka
muti iyo zarwaye none ni iki gitera impyiko kurwara
muri rusange ibintu bitera impyiko kurwara twabigabanyamo ibice bibiri hari impyiko zirwara bitewe n'uko zo ubwazo zarwaye kuko umuntu yarwara ikindi gice cy'umubiri ariko hakaba n'ubundi burwayi buba mu mubiri bugatuma nazo zirwara dufate urugero izo ngizo ni nazo zikunze kuba ari nyinshi urugero ni nka diyabete umuvuduko ukabije w'amaraso iyo wiyongereye bitewe n'izindi mpamvu impyiko nazo zirahababarira iyo umutima warwaye cyangwa umwijima ibyo ngibyo bigera aho ngo bikagira ingaruka ku mpyiko nazo zikarwara izindi ndwara zitari izo ngizo ziturutse ku mpyiko z'ubwazo hari nk'abantu dukunze kubona baba babyimbye ibirenge cyangwa se akagira infekisiyo iyo ari yo yose ikaba yagira ingaruka ku mpyiko nazo zikarwara
ubwo muri make hari ibimenyetso byakwereka umuntu ko afite ibibazo by'impyiko nk'aha muvuze nko kubyimba ibirenge cyo cyaba ari kimwe mu bimenyetso byaba byereka umuntu ko afite ikibazo cy'impyiko ibindi bimenyetso umuntu yabona akavuga ati iyi ni ntabaza hashobora kuba harimo ikibazo cy'impyiko n'inzihe
ahantu uburwayi bw'impyiko nibyo koko uko mwarimu yivuze bimwe mu bimenyetso by'umuntu wagize ikibazo cy'impyiko no kubyimba ibirenge cyangwa se n'ahandi mu mubiri nubwo atari cyo cyonyine kitakunze no kuza kenshi cyane ubundi bavuga ko uburwayi bw'impyiko ari silent killer mu ndimi z'amahanga ni uburwayi bwica bucece ukabimenya ari uko bigeze ku kigero cya nyuma hahandi ndetse impyiko ikeneye gusimbuzwa cyangwa se gukora ibyo bita iyungurura ry'amaraso kuko akazi yakoraga katagishoboka ibimenyetso rero biterwa n'aho ikigero cy'impyiko zigeze iyo umuntu agifatwa iyo zikirwara zigerageza kwihagararaho kugeza hafi 90% ziba zikora kugeza 50% ziba zigikora kugeza 30-15% iyo bigeze munsi ya 15 ibimenyetso muri rusange dukunze kubona abantu bazifite naho bikunze kugaragara cyane
yego
ibindi bimenyetso bitari rusange abantu bashobora kugira rimwe na rimwe biza nyine ku muta wa nyuma ari uko umuntu arembye twafata urugero nk'inkari zikagabanuka ugasanga ntagishobore kujya gusoba cyangwa kwihagarika ugasanga wenda se nk'inkari zifite irindi bara harimo urufuro cyangwa se harimo amaraso cyangwa se zirijimye cyane hari ukubyimba ibirenge kubura peti ukumva ntabwo ugishaka kurya hari ukudashobora kureba cyangwa se kwishima cyane ku mubiri cyangwa se uruhu rugahinduka n'ibimenyetso bitagaragarira buri wese ndetse n'izindi ndwara zihuriyeho
none muganga Habyarimana hari icyo umuntu yakora kugira ngo yirinde kurwara impyiko
yego birahari cyane aho kugira ngo wenda dushobore buri wese ashobore kubyibonamo neza icyo yakora biterwa n'icyiciro umuntu hari umuntu udasanzwe afite ubundi burwayi ubwo aribwo bwose ari muzima akiri muto aha twavuga nk'umuntu wenda utari uri munsi y'imyaka 40 atarigeze agira ubundi burwayi umuntu agirwa inama yo kwisuzumisha byibuze ari mu myaka ibiri kureba niba umuvuduko we nta kibazo, niba umuvuduko w'amaraso, niba nta diyabete, bakamupimira ibizamini by'amaraso ndetse n'inkari bireba imikorere y'impyiko, kuko aba ashobora kuba yumva ari muzima kandi irwaye. Utari wabikoresha rero ntiwabimenya. Abandi bari kuri lisiti bafite ibyago byinshi cyane byo kurwara impyiko ni abantu bafite ubundi burwayi cyane cyane diyabete n'umuvuduko ukabije w'amaraso. Izo ndwara zangiza impyiko cyane. Abandi bagomba kwirinda ndetse no gufata neza impyiko zabo ni abantu mu miryango, hari abandi bafitanye amasano barwaye cyangwa se barwaye impyiko, uwo nawe aba ashobora kujya ni ukuvuga ngo afite risike y'igenetike.
Iyi ndwara y'impyiko ni ukuvuga ko iri mu kiryango?
Si bose, munsi y'icumi ku ijana uba ushobora gusanga uburwayi bumwe na bumwe bw'impyiko ubukomora ku basokuru bawe bagukomokaho.
Reka mbashimire kuri ibisobanuro muganga Oswald Habyarimana kuri ibi bisobanuro murimo kuduha. Reka noneho tujye ku murongo wa telefone kuko ikiganiro ni cy'abakunzi b'ijwi rya Amerika basobanuze batwandikiye ari benshi kandi ndabishimiye. Reka duhere ku wa mbere watwandikiye bigikubita law abiding citizen, turakumva.
Yego, ni mwiriwe neza, mwaramutse, muraho.
Yego, muraho namwe.
Yego, ni Marcel ndi i Kigali mu Rwanda. Nashaka kubaza umuganga ibibazo bibiri cyangwa bitatu kugendanye n'uburwayi bw'impyiko.
Yego.
Rimwe na rimwe usanga kenshi bavuga ko hari ibice by'umubiri wacu, akaba na bimwe mu bihingwa turya usanga igihingwa gisoromye nk'igice cy'umubiri kikakigirira akamaro. Bityo ndashaka kugaruka ku bishyimbo, niba ibishyimbo bicukura hari icyo byaba byongerera cyangwa se hari icyo byamarira impyiko z'umuntu mu gihe abikoresha n'uburyo bwo kubikoreshamo. Icyo ni ikibazo cya mbere. Hanyuma icya kabiri, muri iyi si iteye imbere kubera ko population abaturage biyongereye kandi ubutaka bwo gusiyongera, dukeneye kubyaza umusaruro ubutaka butoya bukavaho umusaruro mwinshi. Bityo dukoresha amafumbire n'indi miti kugira ngo tubashe kubona wa musaruro uhagije. Abaza nti ari izi mbuto turya z'inkuburano ari ibiryo bisanzwe nabyo by'ibikuburano, ubwo mbise gutyo ntacyo byo byaba byangiza ku mpyiko za muntu? Icyo ni ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya gatatu, yasi y'umuvuduko nyine biradusaba gukora cyane kugira ngo tugendane n'igihe tugezemo, tugendane n'aho isi igeze, haba mu buryo bw'ikoranabuhanga cyangwa se n'iterambere rusange mu buryo bwa buri munsi, ku buryo usanga abantu benshi bashobora kumara amasaha menshi bicaye cyangwa se abandi bakora bagataha bananiwe. Hari wa mwanya wa siporo mu buzima, bakunze kuvuga ngo siporo ni ubuzima. Abavuga bati umuntu nk'uko kubera ingano y'ibiro bye n'uburebure bwe akabaye anywa amazi angana cya buri munsi, ibi byo murabihuza mute kugira ngo umuntu abungabunge impyiko ze neza ku buryo hasanga kubaho kwikangura yararembye cyane kandi hari icyo yakaba yarakoze? Umuntu yakaba yakora siporo ingana iki? Kwicara umuntu yakaba yikora umwanya ungana iki? Umuntu yakora siporo, ese ubundi siporo ifasha impyiko kumva umuntu ameze neza ni iyihe? Amazi umuntu yakaba yanywa amazi angana iki? Bano bantu banywa agasembe n'abanywa itabi ngaruka bigira ku mpyiko? Ibintu nk'ibyo muri rusange kugira ngo wenda mu ntangiriro z'iki kiganiro tumenye iby'ingenzi, wenda n'abandi bagenzi banjye baraza kubaza ibikurikiyeho. Cyokora ntabwo ndi kuri FM, bishobotse mwaza kunsubiriza hano kuri telefone kugira ngo nze kumva, kuko ntabwo ndi kuri radiyo ndi mu kazi. Murakoze.
Bakugumisha ku murongo ukurikirireho.
Yego, kubera ko ntabwo ndi kuri radiyo.
Okay. Reka rero ubwo muganga agusubize, ariko mbanze nisegure kuri Philippe Ndayishimiye ube uhanganye gatoya, hanyuma muganga Oswald abanze asubize Marcel.
Arakoze Marcel ku bibazo byiza abajije. akabazo ka mbere sinakumvise neza yarabajije k'imitindo gucukura aho bihuriye n'impyiko
ibishyimbo ibishyimbo kubera uko ibishyimbo bikoze ko bikoze nka n'impyiko niba hari ahantu bihuriye kuba umuntu abiriye niba byafasha
kuri iki ibishyimbo nta kintu bitwara impyiko iyo umuntu abiriye ariko ntabwo byavamo umuti ngira ngo ni byo umuntu yakwita mu ndimi z'amahanga ku esidansi ibyo ni nk'uruhurirane kimpamya yuko hari ahantu byaba bihuriye ibishyimbo n'impyiko kuriya bikoze kimwe n'ubundi mu cyongereza bitangwa ni beans to beans nta hantu byaba bihuriye imirire bibikize wenda ahubwo wenda turabitwa kuri ikibazo cya gatatu yabashije ku kibazo cya kabiri nibazaga niba ibiturya bimwe byakozwe byakorewe mu nganda cyangwa se ibi umuntu yavuga yihingiye bibika by'ibikorano niba hari ingaruka byagira ku mpyiko ubundi abantu bamaze iyo umuntu afite impyiko zikora neza niyo warya ibintu bidasukuye cyangwa se bifite intungamubiri zidakenewe ni ukuvuga ibibigize umubiri utabikeneye iyo impyiko ze zikora zirabisohora aho ngaho nta mpungenge zaba zirimo aramutse ari ibintu by'imyanda bishobora kuzangiza wenda umuntu yariye kubera yuko umuntu aba arya ibyo n'abandi bose barya muri rusange byahinduka ikibazo ariko ntabwo icyo kibazo ntabwo kiba kibaho kugeza ubu icyo kibazo ntabwo cyari cyagaragara cyo kuvuga ko imirire bitewe n'ibyo umuntu yari ibyo bisanzwe bimenyerewe aribyo byateye impyiko ahubwo wenda ikintu umuntu yakongeraho uyu umuntu amaze kurwara impyiko zigeze ku gipimo cya nyuma hahandi akeneye inyunganizi abajyanama mu mirire bispesiyarije b'inzobere mu by'imirire y'abarwayi b'impyiko bakugira inama yo gufata ibiryo bitari byo mu nganda bitabikwa cyane kubera ko hari ibyo baba barongeyemo umubiri wawe utaba ugishobora gusohora impyiko zitaba zigishobora gusohora wenda nizo nama mu gihe utararwara akenshi usanga nta ngaruka zidasanzwe zihari ariko iyo warwaye aho ngaho niho inzobere mu mirire y'abarwayi b'impyiko bakugira inama y'ibyo wahitamo
hanyuma ibyo kwicara cyane no kudakora siporo cyangwa se kutanywa amazi ahagije
yego kutanywa amazi wenda dufate ingano y'amazi umuntu yemerewe muri rusange usanga bagira abantu gufata amazi yari hejuru ya litiro ebyiri n'igice bitewe n'uko umubiri we wayatakaje umuntu utafite ikibazo cyo kwihagarika nta bundi burwayi asanzwe afite abagomba kunywa amazi ku buryo inkari ziwe ziza zidafite ibara ry'umuhondo cyane ku buryo yihagarika inshuro nyinshi zishoboka kandi inkari ze zikaza zikeye icyo gihe biramufasha yiriwe ahantu hashyushye cyane ashobora no kurenza n'izo bitirekije n'igice tuvuga akagira n'eshatu n'igice bitewe n'uko amazi yayasohoye mu bundi buryo butari izo mungari wenda niba hashyushye izo nkari arataka ni ukuvuga ngo byibuze litiro ebyiri n'igice ni ngombwa byaza ku bantu bose ikindi nacyo iyo afite uburwayi butuma adakenera amazi menshi nk'umutima umwijima icyo gihe si ngombwa yuko ayagezaho n'abarwayi uburwayi bw'impyiko si ngombwa yuko bose banywa amazi menshi kuko ntabwo bose ariko baba bayakeneye haba bakeneye ahubwo kusohoka ku byerekeranye n'umuntu muzima ufite akazi gatuma ahora yicaye mu biro bagira inzobere zigira abantu bose inama waba urwaye impyiko cyangwa se utazirwaye byibuze iminota 30 ya siporo ijyanye n'ingufu umubiri wawe ufite uri umusaza n'umusore w'imyaka 15 cyangwa se 20 n'umusaza w'imyaka 80 ntabwo bakora siporo zingana ariko bagira inama yo gukora iminota 30 iminsi 5 mu cyumweru niyo ushoboye kuyigezaho bishobora kuba byiza kwicara urumva bitewe n'akazi umuntu afite akenshi kwicara umwanya munini cyane uba ugomba kunyuzamo ukaruhuka kubera ko turetse n'iby'impyiko hari umugongo se uburyo umuntu yicaramo hari ukwiyongera ibiro ibiro twavugaga obesite umubyibuho ukabije biriya bishobora gutuma n'impyiko zirwara niyo mpamvu ari ngombwa yuko ugabanya ibiro wakora siporo siporo imirire n'izindi ngamba zose zagufasha kugira ngo ibiro byawe byiyongere kugira ngo utagire umubyibuho ukabije. Ni ibintu rero by'ingenzi cyane bibungabunga impyiko kuko mu ngaruka zo kuba warwara impyiko harimo n'umubyibuho ukabije ndetse n'iriya diyabete n'umuvuduko ukabije w'amaraso bigabanuka iyo ukora siporo ndetse ukarya indyo iboneye.
Yego, reka tubaze Marcel niba hari ikibazo asigaranye hanyuma twakire Philippe. Marcel, hari igisigaye?
Yego,
muri make
muri make rwose ntacyo ndamushimiye keretse wenda kuba yatugira inama ku bijyanye n'ibimenyetso mpuruza mu gihe umuntu ataraga kwa muganga niba hari ibimenyetso ziyadukiza ku mubiri w'umuntu mu gihe ataramenya ko arwaye impyiko kugira ngo umuntu abe amenye uburyo yabyitwaramo cyangwa mu gihe uhuye n'umuntu urwaye impyiko ubutabazi wamuha mu gihe utari muganga.
Urakoze, reka ugaragusubigeza rimwe na Philippe Ndayishimiye. Philippe, uratwumva?
Neza, mperereye Nyagatare.
Yego,
mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Ikibazo wifuza kubaza?
Mfite umuvandimwe wanjye, ni mushiki wanjye, yarwaye impyiko ziramurembya cyane. Agerageza kwivuza hirya no hino ariko kugeza mbere uyu munsi byaranze, ubona ko zikimurembeje. Nagira ngo mutubarize umutumire wacu ku muntu wamaze kurwara impyiko ibyo yakifashisha kugira ngo zorohe ubuzima bube bwakomeza, kuko twagiye tugerageza mu miti ya kizungu ndetse tukagerageza no kuba twafata andi mafunguro yandi kugira ngo abe yakoroherwa, ariko byarananiranye. Ubu ngubu ahoga kugeza asigaye arwaye nta kintu abasha gukora.
Muganga Oswald,
arakoze Philippe. Umurwayi urwaye uburwayi bw'impyiko, kugira ngo ubone icyo wamufasha nk'umuntu umuri hafi ku giti cyawe biba bigoye, kubera ko bisaba kugirwa inama n'abaganga bakurikirana umurwayi. Umuganga uwo ari wese ukurikirana umurwayi ni we amenya ngo akeneye iki. Hari igihe usanga wenda adakeneye kunywa amazi menshi, hari igihe usanga amaraso yiwe yarabaye make akeneye kujya ku miti imwongera amaraso bityo ingufu agatege kakiyongera, hari igihe usanga wenda ari imyanda yamubanye myinshi mu mubiri ku buryo bikeneye yuko yatangira gahunda yo guhabwa impyiko cyangwa se yo gukora kuyungurura amaraso biriya bakunze kwita diyarize. Bitewe rero n'ikigero umurwayi agezeho, hari igihe uburyo bwo kumufasha buratandukana. Ikindi nacyo, hari n'uburwayi bw'impyiko budakenera kujya gukorerwa ibyo byose, buhabwa imiti kwa kundi. Usanga umuntu abyimbye ariko bapima mu maraso bakabona impyiko zigikora neza, wenda ari uko wenda zitakaza proteine nyinshi cyane, ibyo bakunze kwita syndrome nephrotic. Uwo nawe yaba arembye, ariko uburyo bwo kumwitaho buratandukana.
Marcel yagarutse ku bijyanye n'indi bimenyetso mpuruza, wari wabivuzeho gatoya mbere, ariko nk'uko yabitubwiye ntabwo yari ari ku murongo. Ndibaza ko iki kiganiro ashobora kuza kugikurikira cyangwa se namara kuva mu kazi, nk'uko yabitubwira ko ari mu kazi atarimo kudukurikira muri uyu mwanya. Ubwo ashobora gusanga ikiganiro kuri www.radio.com. nk'uko bisanzwe ibiganiro byose birahaca kandi igihe cyose umuntu yabihasanga. Twakire noneho Jean Hakizimana Cosmos.
Halo,
mwiriwe neza?
Mwiriwe neza.
Yego, urahagana he?
Ndi mu ntara ya Cibitoke.
Ikibazo cyawe?
Ntabwo nari nakurikiranye neza ikiganiro.
Uzi ibyo turimo kuvugaho se?
Oya, ye nari natanze nimero kugira ngo mbize ikiganiro nze kubaza umutumire.
Wamenye ko turimo kuganira ku bijyanye n'impyiko? Hari ikibazo ufite ku bibazo by'impyiko?
Ego, nashaka kubaza cyane cyane icyo umuntu yakora kugira ngo amasigo yiwe ayakingire. nibyo umuntu atokora kuko amasigo cyane cyane arakunda kugira ikibazo umuntu aravuga ngo isigo ndimo yagwaye cyangwa yose aragwaye none umuntu yakora icyo kugira ngo amasigo yiwe ayakingire ikwiye
muganga Habyarimana ikibazo cya Jean Hakizimana
arakoze Jean Hakizimana kosimo sabaje ikibazo cyiza ngira ngo abajije n'abandi bose babenshi cyane babakibaza hari ibintu bitari byinshi cyane bigera hasi nko ku munani byo kwitwararika ndetse umuntu yakora kugira ngo impyiko ziwe abungabunge ubusugire bwazo icya mbere ni ugusuzuma ndetse guhora wipimisha kureba ko utaburwaye diyabete cyangwa se umuvuduko w'amaraso ukabije ku muntu ubifite ufite kimwe muri ibyo cyangwa se byombi agomba guhora byibuze mu mezi atandatu akora ibizamini bireba niba impyiko ziwe nta kibazo zaba zifite iyo ubimenye hakiri kare hari ingamba abaganga cyangwa se imyitwarire abaganga bakubwira gukora no gukurikiza ku buryo uburwayi bw'impyiko bwaba bwaje gukira cyangwa se bugahagarara aho bugeze ntibukomeze gukura iyo ubifite urabikurikirana iyo utabifite urabishakisha kuko kugira ngo wumve ufite kubera ko ibyo bimenyetso byombi ntabi izo ndwara zombi nta bimenyetso zigira yaba diyabete kugira ngo ugire ibimenyetso byayo ushobora kugira cyangwa ntugire yaba n'umuvuduko gutyo niyo mpamvu ubikurikirana kimwe n'impyiko inshuro nyinshi zishoboka iyo nta na kimwe ufite muri ibyo ukiri muto byibuze rimwe mu myaka ibiri niyo waba nta hantu ubabara na hato ukajya kwa muganga bakagusuzuma bakakurebera yuko ibipimo muri rusange ari bizima yaba iby'impyiko cyangwa n'iby'umuvuduko n'ibya diyabete icyo ngicyo ikindi nacyo cyo gukora twakigarutseho ni siporo gukora imyitozo ngororamubiri kurya indyo yuzuye bityo bigatuma ukorana igipimo cy'umubyibuho gihagije kugira mu rwego rwo kwirinda umubyibuho ukabije cyangwa se kuba utarya ibyo ubonye byose ahubwo ntihagarwa kuri kiriya kibazo Marcel yari yatubajije ku byerekeranye n'imirire ni ukuvuga ngo buriya ibiryo byiza bisukuye bizwi aho byaturutse bikurinda yuko n'amazi asukuye bikurinda yuko umubiri wawe wakwinjizamo imyanda yagira ikibazo ku mpyiko kubera yuko arizo zigerageza kuyungurura ikindi guhora wisuzumisha umuvuduko w'amaraso igihe basanze ukabije ukagora ku buryo ujya ku gipimo gikwiye ni ukuvuga ngo niyo waba ubifite ariko ugasanga bitameze neza hakisha ko bya bipimo byawe by'umuvuduko se bya diyabete wabijyanye mu kigero abaganga bakugira inama uko bigomba kuba biri bitewe n'utuzi dukora hari nk'abantu bakora ahantu bakora nk'akazi k'ingufu ahantu bashyushye wenda tujye nko mu bishanga guhinga cyangwa bakora akazi hanze ahantu hari izuba ryinshi bisaba yuko uhora unywa amazi cyane kubera yuko umwuma wa buri gihe uhoraho ushobora gutuma impyiko zawe zirwara kandi zari nzima nta na biriya bibazo bindi bizitera nta n'ibihari ikindi kitari cyiza ni ukunywa itabi ndetse no kwirinda imiti igabanya ububabare cyane cyane igifite igihe ubundi burwayi bubutera tubafata urugero nk'iriya miti igabanya ububabare bita ya diclofenac na ibuprofen imiti ya gakondo ni ukuvuga ya kinyarwanda itari y'abazungu umuntu atazi ibiyigize kubera yuko biba bishobora kukwangiriza impyiko
tugarutse ku kibazo cya Philippe yigeze kuvuga ko mushiki we yarwaye impyiko akaba ntako batagize ariko bikaba akaba akifite icyo kibazo hari na wazahaye niyo rasto wanditse avuga ati mutuvuganire kugira ngo tubone ubuvuzi buhagije ku ndwara y'impyiko kuko abaganga ni bake aha mwamubwira iki
ni ukumumara impungenge kubera ko mu gihe kitari hejuru y'imyaka itatu abaganga bakurikirana by'umwihariko uburwayi bw'impyiko abaganga mu nzego zose abaganga bamwe bita abadogiteri hakaza abaforomo abunganira mu mirire twari dufite bakeya ubungubu hajeho amashuri hari n'abari kurangiza ndetse n'abakiri mu ishuri bari kwispecializa muri iyo domaine ku byerekeranye n'ubuvuzi ibyo birahari ndetse n'ubufasha bigenda buboneka kubera ko nkazo turi muri mwaka gashami abikurikirana tubona impinduka zifatika ugeranyije mu myaka itanu ishize naho turi ndetse n'ahazaza bigenda biza ubona hari impinduka ndetse n'ibikorwa bishyashya bitari bisanzwe bihari bigenda biza.
Mu kanya turongera dusubire ku murongo wa telefone twakira abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika, tubibutsa ko radio yanyu ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Kiganiro rero ni muri isanga, kiganiro tubagezaho buri wa gatatu ku byerekeye ubuzima. Mu kanya turakira Andre Briera Mutoni, ube hafi ya telefone yawe ku buhanga bw'ibyuma bambwiye ko mutarimo kubasha kumvikana, ariko ube hafi tukwakire ku murongo wa telefone. Anje Briera Mutoni, uranyumva? Uranyumva? Hello? Briera? Hello? Oui, muraho neza?
Ego.
Yee, ni wowe uri ku murongo, twagira ngo tukwakire hanyuma ubaze ikibazo cyawe wifuza kubaza muganga.
Amen.
Urashaka kubaza muganga ikibazo kijyanye n'impyiko?
Ushaka kubaza muganga ikibazo mfise?
Waduhaye telefone zawe ngo tuguhamagare mu kiganiro. Hari ikibazo wifuza kubaza muganga?
Ah, ya.
Nomero zawe ko tuzikuye kuri Facebook.
Muzikuye kuri Facebook?
Okay. Ubwo nta kibazo ufite noneho, reka ubwo ukurikira ikiganiro. Igihe uzaba ufite ikibazo...
Muri bande?
Turi ku ijwi rya Amerika, reka ubwo dukomeze ikiganiro hanyuma wowe urakurikira. Iyi ni radio ijwi rya Amerika, rero ikiganiro muri isanga aho turimo kuvuga ku bijyanye n'impyiko, imikorere yazo n'ibibazo impyiko zihura nazo, ndetse n'ubufasha aho umuntu ashobora kubona igihe zagize ibibazo. Turimo kuganira na muganga Oswald Habyarimana, kuriye urugaga rw'abaganga bavura uburwayi bw'impyiko mu Rwanda, akora ku bitaro bya Kigali, bikuru bya Kigali ni mu Rwanda nanone. Hanyuma ikiganiro rero ni cyanyu, mukomeze muduhe nomero zanyu tubashe kubahamagara tubahe ijambo kugira ngo mubaze musobanuze neza icyo mutasobanukiwe cyangwa se mukeneye kurushaho kumenya mu bijyanye n'indwara cyangwa se n'ibijyanye n'impyiko. Muganga, reka ngaruka ngo hakanya gatoya wongere ubwire abadukurikiye bya bimenyetso mpuruza, mu gihe tugitegereje abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika, ibimenyetso mpuruza byakoreka umuntu ko yaba yagiye kugira ibibazo by'impyiko cyangwa se yaba bifite.
Murakoze. Ibimenyetso nk'uko twari twabivuzeho kare, ibimenyetso muri rusange by'abarwayi b'impyiko nta na kimwe gihari cy'umwihariko, usanga ahubwo wenda hari ibyo bahurizaho, ariko byose babihurizaho iyo umurwayi ageze ku gipimo kiri munsi mu bipimo byo kureba imikorere y'impyiko kiri munsi ya 15, ibyo bita GFR less than 15. Ibimenyetso rero abenshi dukunze kubona bageze muri icyo kigero, hari bamwe ku byerekeranye no kubyimba, yaba ibirenge ndetse no mu bihaha no mu maso. Hari abo usanga batihagarika ku buryo buhagije cyangwa bakihagarika inkari nke, ariko amazi ntasohoke mu mubiri yose nk'uko byakagombye, ukabona ko babyimbye ndetse bigatuma bashobora guhumeka nabi. Bimwe mu bimenyetso bituma bahumeka nabi ni ukubera yuko akenera umwuka, ni ukubera yuko adashobora guterera ahantu hazamuka cyangwa se gukora metero zingari kugenda, ni ukuvuga ngo kunanirwa bya hato na hato, nabyo biri mu bimenye umunaniro utaka udasobanutse utakagombye kuba afite, biri mu bimenyetso bituma abarwayi b'impyiko bakunze kugira no kunanirwa, kugira umwuka muke ndetse no kubona umuntu akimbye. Ibindi bimenyetso bakunze kugira ni ugusa kutagira apeti, gushaka kurya ugasinzira byaranze, ndetse rimwe na rimwe hari abaruka. Ni imwe muri ibyo bimenyetso bakunze kugira bigendanye n'imirire, kurya biba ikibazo. Abandi bakunze ibindi bimenyetso bakunze kugira haru uwo abo babana ubona imitekereze itakiri ku murongo akabona wenda aravuga yitoze ukabona ari kuvuga ibintu biterekeranye abamuri iruhande rero bashobora kwibaza ese byagenze bite kugira ngo bimenye nuko umujyana kwa muganga bakabipima uri mu rugo cyangwa se utari ahantu kwa muganga utasanzwe uzi ko umurwayi wawe cyangwa se umuntu afite ikibazo cy'impyiko ntabwo ushobora kubirebesha amaso cyangwa se wakubwira ibimenyetso kuburyo ibimenyetso birihariye ibimenyetso byose tuvuze haruguru bihurirwaho n'izindi ndwara zitari n'iz'impyiko gusa bitewe n'uko impyiko utuzi akamaro imaze mu mubiri wacu ari kenshi cyane hari igihe kamwe kaba ari nta kibazo gafite dufate nk'urugero umuvuduko w'amaraso utarazamutse ariko ugasanga amaraso ye yabaye make cyane yaje kwivuza bagasanga afite amaraso make bagareba n'ibindi bipimo bagasanga n'impyiko zabiteye urumva uwo ngo azamera nk'umuntu ufite amaraso make hakaba undi muntu usoba yihagarika neza nta kibazo cyo gusoba yihagarika nk'ibisanzwe ariko imyanda ikaba myinshi cyane ku buryo ubwenge butangira gutana ukagira ngo wenda hari ikindi kibazo yagize mu mutwe bapima ibizamini bagasanga impyiko ziwe ntabwo zimeze neza nk'uko rero umuntu yabisubiramo hari abatumirwa bari babibajije mbere cyangwa bari babajije ibibazo ba Marcel na ba Philippe umuntu wese ukiri muto ni ukuba uri munsi y'imyaka 40 yakagombye byibuze mu buzima bwe nka rimwe mu myaka ibiri akagenda kwisuzumisha bakamureba niba nta kibazo afite mu gihe ibyo ngibyo ariko bimeze hari abandi noneho bafite ibyago byinshi cyane byo kurwara impyiko ni ba bandi twavuze haruguru abantu barwaye diyabete abantu barwaye umuvuduko ukabije w'amaraso abantu bafite umubyibuho ukabije abantu bakuru bafite imyaka irengeje 40 abantu bafite mu muryango wabo abandi barwa cyangwa abavandimwe barwaye impyiko ni bamwe mu bantu bari mu byiciro byo gushobora kurwara impyiko ku buryo bworoheje abo ngabo byibuze buri mezi 6 buri mwaka baba bagomba kureba gusuzumisha uko impyiko zimeze twakongeraho ko gusuzumisha impyiko bapima ibizamini by'amaraso bagapima ikizamini bita creatinine bapimye mu maraso ndetse n'ikinkari byanaba ngombwa bakareba bakamucisha mu cyuma biriya scan ecography bakareba imiterere n'ingano z'impyiko ze
yego reka noneho twakire Adolphe Amini uranyumva
murakoze ndi kubumva
yego mfite ikibazo wifuza kubaza muganga
ikintu numvaga nakeneraga kubaza muganga none impyiko iyo ko abantu bakunze kuvuga henshi ko impyiko zishobora kuvurwa n'amazi ese koko amazi ashobora kuvura impyiko
urahagana hehe Amine
ndi Kongo aho bita Goma
uri Goma nuko muganga Habyarimana amazi ashobora kuvura impyiko
Amini arakoze cyane abajije ikibazo cyiza kuko hari aho kigera kigatera urushyo ndabisobanura amazi iyo umuntu yatakaje amazi menshi mu mubiri dufata urugero yagize ibyago akaruka cyane inshuro nyinshi yikurikiranyije cyangwa se agashibwamo bino bita diare impyiko ziwe nazo zigira ikibazo cyangwa se akava amaraso akabije agatakaza amaraso menshi cyane impyiko ziba zishobora kugira ikibazo ariko icyo gihe mu buryo bwo kumuvura akeneye kubona amazi yatakaje kugira ngo impyiko zireke gukomeza kugira ikibazo ni nko guhagarika ikintu kiri kwangiza ko impyiko ziwe zibabara ariko iyo bikabije ntabwo iyo umuhaye amazi menshi cyane azakemura icya kibazo cy'impyiko zarangije kwangirika ahubwo iyo uhagaritse ikibazo cyawe kiri kuzitera impyiko zigeraho ngaho nazo zigatora zikongera zigakira bityo bigatuma zoroherwa mu yandi magambo amazi ni ngombwa kugira ngo impyiko zacu zidakomeza kurwara cyangwa se zaba ziri na nzima kugira ngo zitarwara ariko uba ugomba kwirinda kunywa amazi menshi cyane mu gihe bitari ngombwa ndaguha nk'urugero nk'umuntu usanzwe afite uburwayi bw'impyiko akaba abyimbye nukumuga ngungu hawa chene kumwa mazi kubera yu amazi menshi bisaba ko muganga mugira inama y'ikigero cy'amazi agomba kunywa bitewe nuko nayo ari kunywa atari gusohoka mu magambo make umuntu ugifite impyiko nzima agomba kunywa amazi menshi umubiri we uyakeneye niyo abaye menshi urayasohora ariko iyo amaze kuzirwara ikigero cy'amazi agomba kunywa akibwirwa na muganga umukurikirana
Ushaka kuvuga umuntu uryimbye gute ubyimbye impyiko cyangwa
umuntu w'umumenyetso biranga umuntu urwaye impyiko hari igihe usanga abyimbye ibirenge inda mu maso ndetse akanakorora bitewe n'uko afite amazi menshi we mu mubiri atashobora gusohoka ubu niho ndashaka kuvuga ubyimbye uwo nguwo ntabwo bakeneye kunywa amazi menshi cyane biragoye yuko we yabimenya muganga niwe umugira inama ati nubwo tubona yuko ubyimbye ibirenge ubyimbye amaguru turabona ko ukeneye kunywa ikigero runaka cy'amazi kugira ngo ubuzima bwawe burusheho kuba bumeze neza
Mwari muvuze mu bijyanye no gusoba umuntu ashobora kureba ibara ry'inkari akamenya niba afite ikibazo hari kuko ushobora kunywa amazi wanywa menshi inkari zikaba zifite ibara naryo ritijimye ariko nanone waba wanyoye makeya zikaza ari nk'umuhondo cyangwa se ku buryo ubona ko hakenewe amazi umuntu yakwibwiriza kareba arebye mu nkari akamenya niba harimo ikibazo cyangwa ntacyo cyangwa agomba gupimisha
murakoze ku byerekeranye n'ibara ry'inkari ijisho rishobora kutwereka bike bisaba yuko intabiro zipimisha Sometimes we just pima kwa muganga bakamere hari nk'ushobora kugira ibyago yajya kwiye gusoba cyangwa kwihagarika akabona haje ziratukura zisa n'amaraso icyo gihe bivuze yuko hari ikibazo kitagenda bisaba yuko ajya kwa muganga umuntu wese ubonye ko ibara ry'inkari zahindutse cyane cyane zitukura icyo gihe ajya kwa muganga hari n'ugira ubundi burwayi mu mubiri ibara ry'inkari rigahinduka bitewe n'ikindi kibazo kigihari atari ukuba ko ari n'inkiko zarwaye uwo nawe mu gihe abona ko inkari ziwe zifite ibara ataramenyereye hari n'abagira inkari zenda gusa umukara ibyo bita zisa nka shokora abo ngabo nabo yaba afite uburwayi runaka dufata urugero hari n'umuntu ugira malariya cyangwa se akagira infection imbere yose mu mubiri n'ibara ry'inkari ziwe rigahinduka zigahinduka icyo gihe umuganga niwe wagufasha muganga nawe ukiyifashisha ni ugupima inkari bakareba imiterere yazo bityo bikamenya uburwayi bwa buhari ariko muri rusange abantu bazima badafite ikindi kibazo aramutse yiriwe nta mazi anyoye akenshi hari igihe ajya kwihagarika yareba akabona ko inkari ziwe zenda gusumura icyo ni ikimenyetso kivuga ko yanyoye amazi adahagije ariko nta bibazo cyangwa uburwayi
hanyuma iyo harimo amaraso biba bivuga ko ari impyiko zangiritse
buriya bitewe n'inzira inkari ziba zanyuzemo uhita gutekereza ahantu hose izo nkari zaturutse yuko ariho haba hari ikibazo ntabwo wahita ko uvuga ko ari impyiko kuko ushobora no kugira ibyo bita ama infection mu ruhago cyangwa se mu nzira zinyura mu inkari zaritse uruhago amaraso akaza ariko impyiko nyirizina zo zikiri nzima hari n'igihe amaraso aturuka mu mpyiko ariko inzira zinyura mu inkari zindi ari nzima nta kibazo yaba uruhago ndetse n'izindi nzira zirusharukiyeho ari nzima niyo mpamvu kugira ngo umuntu amenye aho ikibazo nyirizina cyaturutse bisaba yuko ajya kwa muganga mu gihe abonyemo amaraso
twakomeje kuvuga uburyo yenda umuntu yakwirinda cyangwa se yafasha impyiko ze noneho uwagize ibyago akazirwara afite ubufasha buhe kugira ngo zongere zikore neza
hari ubufasha bwinshi kandi butandukanye bitewe n'ikigero ndetse n'imiterere y'uburwayi bw'izo mpyiko yagize izikunze kuvugwa cyane kubera ko ari nazo akenshi ubona ko zitera ubwoba ni izi zikenera zirwara ku buryo ziba zitagikora akazi kazo na gakeya biba ngombwa yuko akenera insimburangingo niba ari uko umuntu yabivuga aho bakenera kuyungurura bikoresheje imashini ya dialyse ndetse no guhabwa indi indi mpyiko ibyo ngibyo ni ubufasha bw'umuntu impyiko ziwe zarwaye zitagikora ziri munsi yo gukora munsi y'icumi ku ijana icyo niho ngo akenerwa akenera guhabwa inyunganizi izisimburangingo niko umuntu agerageje kugenekereza ariko hari abandi barwara impyiko ku buryo atari yagera aho ngaho ugifatwa bisaba yuko umuntu amenya ikibazo cy'impyiko ye ahantu ni ubuhe burwayi bw'impyiko yagize ese ni uburwayi bwashobora kuvurwa hari ubuvurwa ukamuhereza imiti igabanya k'ubukana bw'umubiri kugira ngo ubwo burwayi impyiko ziwe zagize ubuhagarikire aho ngaho ibyo ngibyo ni nk'umuntu urwaye impyiko ariko atabimaranye igihe kitageze ku mezi atatu agifatwa mu mezi atatu ya mbere haba hari amahirwe y'uko iyo uburwayi bumenyekanye nyirizina imiterere n'izina ry'uburwayi hari ibyo ugira amahirwe ugasanga hari imiti yabugenewe imiti muri rusange usanga ari imiti ivura ubwo burwayi bwaziteye cyangwa se igabanya ubukana bw'umubiri mu gihe usanga ari uburwayi nyirizina bw'impyiko z'ubwazo zarwaye nta kindi kibazo kindi gihari mu mubiri aho ngaho ni imiti idakunze imenywa n'abaganga bamukurikirana mwene aba barwayi baba bari mu bitaro cyangwa se bivuza bataha ariko inshuro nyinshi bazi kwa muganga hari rero n'abandi barwayi b'impyiko batari bagera kuri kiriya gihe cy'isimbura ngingo ndavuga diyabete na bene transplant na dialyse bakamubwira ngo arwaye impyiko ariko aza kwa muganga akurikiranwa buri kwezi buri mezi atatu cyangwa se buri mezi atandatu aho ngaho nibyo bita ngo chronic kidney disease cyangwa se CKD ni ukuvuga insuffisance renale chronique ariko ataragera icyo rwanda impyiko uwo nguyu iyo ari muri icyo cyiciro habamo ibyiciro bine hariho icyiciro cya gatatu icya kane icya gatatu n' ibice bibiri ikiba kigamijwe ni guhagarika umuvuduko uburwayi bw'impyiko buriho kuko uburwayi bw'impyiko bugenda bukura hari igihe rero akenshi usanga mwene ubwo burwayi nta miti ibuhagarika ngo bukire burundu ahubwo icyo ukora ku buryo budakomeza kugenda bukura hari imiti yabugenewe iriho igufasha guhereza umurwayi bityo uburwayi bwe ntibukomeze gukura bugahagarira aho bugeze cyangwa se bugakura gake cyane ku buryo uburwayi bwe bw'impyiko abubana imyaka myinshi cyane kandi nta kindi kibazo afite
yego reka noneho twakire Shukuru Didier uranyumva
amahoro cyane umenyesha makuru
yego mukomere urahagana he
ego ndabumva ndi ku murongo ndabumva gatanu kuri gatanu
yego uratwumvira he
ndi Bujumbura mu Burundi
ni ikibazo cyawe
ego na ndi sanwe n'umunywanyi w'ijiwi radiyo y'ijwi ry'Amerika ubundi nkunze gukurikirana cyane ibiganiro mucishaho kandi nkunze gutanga n'igitekerezo cy'imviro bivanye na opinion muba mufite uwo munsi uyu munsi rero nabonye yuko ari ku kirago kijyanye n'uburwayi bw'isigo ni ukuri rwose n'ababeshya uburwayi bw'isigo n'uburwayi budasanzwe cyane muri ubu buzima tubayemo burya abantu benshi barafata uburwayi bw'isigo bakabufata nk'ibintu bisanzwe ariko jewe nabivuga kuko ndi umwe mu bigeze kugira uburwayi bw'isigo ndazi ububabare isigo rigira natembere no mu bihugu byinshi aho umuntu bashobora kumwica kugira isigo barikuremo barihereza undi muntu ashoboye kurigura kuko isigo ni ikintu kizinze cyane bashobora kugukuramo wewe bakakwica wewe bakagihereza undi muntu ashobora kukigura amamiliyoni y'amadolari
ibyo ariko binyuranyije n'amategeko ibyo ngibyo
binyuranyije n'amategeko mbwabo mbona kubwira jeremesha bakunda bari muri Afurika y'epfo Cape Town fite abagenzi benshi bagenda bahura n'uburwayi bakabica bakemera kubica abaganga bari kubavura kugira gusa isigo bari kuremwo barihereze ba bantu babarisha amamiliyoni menshi y'amadolari
ariko ibyo ntitwabihamya tutabihagazeho
nabaye Cape Town muri Afurika y'epfo ibyo narize niyo mpamvu nashinye gusaba umurongo kugira nshobore gushishikije kuri ubu burwayi
reka tuvuge ibyo dushobora guhagararaho ibyo ngibyo bishwe cyangwa kubera ibyo mpamvu ntabwo twabijyamo kuko tutazi ukuri kwabyo
okay urakoze bo kina hanura abavandimwe kumbure nasaba ko ubwa mbere na mbere ibimenyetso by'isigo kibyumva ucumba yuko kumbura ufite ibimenyetso ikintu cyambe nahanurira umugwayi nuko yaje kwa muganga byihutirwa kuko isigo ni kintu iyo umaze kugitakaza kimaze gutakaza ubushobozi kugira uzagare bwa ubushobozi bwacu muri cyo ni ikintu kigoye cyane niyo mpamvu ubona abantu benshi bapfa kunosa bakishwa no kutamenya nukutamenya kuko niba bazi ikintu kibishe niba bazi ikintu cyatumye bwa bupfu bwabo bubaho isigo ni ubugwayi novuga bukabije busumba sida busumba diabeti busumba hipertension busumba na
Ndabuze, narengiye kukubaza niba wararwaye ubwo burwayi urabivuga nk'umuntu waba warabinyuzemo ujya wisuzumisha buri gihe muganga yatubwiraga ko tukwiye kwisuzumisha nka buri rimwe nko mu myaka ibiri umuntu akareba uko ahagaze ugenda wisuzumisha
Rimwe mu myaka ibiri rimwe mu mwaka ugomba kuba wamenya ati ndifite ikibazo nyabaki mfite intege nkeye isigo ni uburwayi bukomeye rwose mu minsi makuru jena nararigwaye ndayizi ndazi ubumwe nagize ndazi ububabare nagize isigo ni uburwayi bukomeye nabwiye ko busumba sida busumba diabeti busumba tansiyo busumba n'ibindi birwara bya asima ubona isigo ishingo n'ubugwayi umuntu agwara atarose umuntu amufasha kuko ishingo urigwayi swati ni option zibiri swati baronye ishingo ry'ingurube ishingo ry'ingurube rirafasha hari abantu benshi ubona nk'abagenda ku muhanda mbwa bafite amashingo y'ingurube babateye kubera iki ubugwayi bwabo bwabwarananiranye
reka muganga araza kutubwira ntabwo ari benshi ariko barimo baragerageza
ibintu bikanye bikonje rwose isigo izana imyotsi ya myotsi irimo bitabire ubutabire butandukanye nyinyuri itabi itabi rya rya supermarket buriya rya itabi si byiza nagiye rirakora ko rikazirana kandi n'ibyoherezo z'indwara z'amavirusi vayilasi zizoca mu nshinge inshinge yadutera ngo ni ukudukingira ibyiza bitandukanye vayirasi korona vayirasi
bora ahangaha numva tutari mu byumvikaneho kuko ntabwo twabuze abantu kwikingiza igihe izo nkingo zakorewe kugira ngo zibarinde indwara
umva menshi makuru je ndiko ndakubwiza ukuri ibintu nabonye ndiko ndabivuga kuko mfite ubuhamya amavayirasi
reka turekere aho ngaho ibijyanye n'izo nkingo twavugaga ku bijyanye n'amafigo nyine ibijyanye n'impyiko kugira ngo turebe ukuntu twazibungabunga ndagushimiye ku butumwa udusangije ku bijyanye n'ibyo wanyuzemo hari abategereje ku murongo nagira ngo twihute kugira ngo amasaha arimo aradushira nahasigaye iminota mike cyane didiye ngushimire cyane
uranjaniranyije
ntabwo ariko twaguha umwanya munini cyane muri make ibiri ni myinshi koresha iminota amasegonda yego
reka rero nangu uhamya nacu numvise neza ndi kubabana
ku masigo gusa
ndiko ndabakubwira byatuma abantu bakinga bikingira ibyo byiza ko muri byatuma ikintu ababwira rero kindi ku bintu bije n'isigo ni uko umuntu w'umurwayi wese waba ubona ko ufite ubwandu bwa bw'isigo yakwihutira kujya kwa muganga bakamukurikiranira hafi kugira avugwe hakiri kare atarasinzikara kuko isigo ni ikintu utakaza utazagarura muri kazoza kuko iyo umaze kugitakaza kirakugora kuronga bisaba yuko umaze kumva yuko ufite ubugwayi kwa ubugwayi mu mubiri waje kwa muganga kugira gusuzume hakiri kare muganga azamenye ikintu kumbure azagufasha azakuba hafi bashobora kukubaha kukubaho bagufashe bagukurikirane ushobora nayo kuba wavurwa kumbe utaragera kure kuko numara gutakaza isigo isigo uzarigwa amamiliyoni menshi y'amadolari ayo mafaranga muri Afurika tuzayakura hehe ngo kukuvuza koko n'amafaranga ngo kuronga nibwo buhamya ruragira amerezi nibwo ni imana ruragira amerezi rene wacu kumbure bashobora kugira iki bashobora kwifashisha hafi na hafi birinde yuko bazaja kwivuza bamaze kwandura bose byakomeye
urakoze cyane Shukuru Didier birinde kandi bivuze hakiri kare ndagushimiye muganga Oswald Didier avuze byinshi mwagira icyo mu bivugaho muri makeya
Didier arakoze cyane hari icyo yavuze duhurizaho ariko hari n'indi ndafite ubumenyi na bukeya ibyo duhurizaho ni ukwisuzumisha hakiri kare ibyo duhurizaho ni ukumenya ko impyiko igihe yarwaye ikagira ubusembwa runaka ntabwo ishobora gusubira inyuma ngo yongere ibe nzima ni ukuvuga ngo ugenda uyitakaza uko imyaka cyangwa se uko iminsi igenda yicuma ni ukuvuga ngo rero ibyiza ni ukuyibungabunga ibyiza ni ukumenya uko ihagaze hakiri kare kugira ngo wirinde yuko yarwara hari icyo hari ibyo utashobora kugira icyo ukora kugira ngo ureke kurwara dufate urugero niba urwaye diyabete n'impyiko zawe nazo zikarwara nta miti ibaho kugeza ubu ngubu yari yaboneka ishobora gutuma ubwo burwayi bw'impyiko butewe na diyabete cyangwa se umuvuduko bwongera gukira ngo impyiko zisubirane zibe nzima niyo mpamvu rero ibyiza ni uko wakwirinda kuzirwara kwirinda kuzirwara ni uko umenya uko zihagaze wanabimenya uko zihagaze zaba zirwaye nturambirwe ugahora kwa muganga inshuro nyinshi cyane udategereje yuko ugira ibimenyetso ibyo ari byo byose
Mu masegonda make dusigaranye rero reka muganga mbonereho ngushimire muganga Oswald Habyarimana ndagushimiye cyane kuri ibi bisobanuro muduhaye ku burwayi bw'impyiko impamba mwapfunyikira abaturikurikiye muri uyu mwanya mu masegonda make cyane mbere yuko dutandukana
murakoze ijwi rya Amerika murakoze ijwi nk'uko insanganyamatsiko y'uyu mwaka ibivuga ese ubuzima bw'impyiko zawe buhagaze neza isuzumishe kare usigasire ubuzima bw'impyiko nibwo butumwa niyo mesaje abantu bose bagomba kuba bafite shakisha uko ubuzima bw'impyiko zawe buhagaze nunanabumenya ubukurikirane igihe cyose ubutarambirwa murakoze
cyane muganga Oswald Habyarimana ku nama n'ibisobanuro muduhaye muri kiganiro ndashimira cyane rero n'abaduhamagaye batanze ibibazo byatumye hari benshi barushijeho gusobanukirwa ndashimira n'abafashije ku buhanga bw'ibyuma Rob na Nadia Taha kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankunzi hano twese ku ijwi ry'Amerika tubifurije ubuzima buzira umuze
bakunzi b'ijwi rya Amerika ibiganiro n'amakuru vya radio yanyu byaba ibica ku radio canke ku mbuga ngurukana bumenyi murashobora kubikurikirana bice ku rugaga rwa WhatsApp twabashiriyeho kugira ngo biborohere kuronka amakuru agezweho ku mwanya ku mwanya
ushaka kwinjira muri urwo rubuga uja kuri Facebook yacu VOA radio yacu cyangwa kuri web yacu waishatu radio yacu voa.com ukareba hari amabwiriza y'ukuntu wakwinjira muri urwo rubuga uciye kuri link cyangwa lien twahashyize
Muruga kwa WhatsApp y'ijwi rya Amerika usoma makuru gusa nta bubasha ufise go kubona abarurimwo. Byumvikana ko ukurubamwo atacu vica ku mutekano wawe n'ibiri muri telefone yawe.
Y'ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Turabizera nkuko mutwizera.
It's the MP Record.